We got listeners listening today in Kenya, in Colombia, in Zimbabwe, as well as across the United States. Welcome everyone who is listening today. Let's hear some newer music than what we've been listening to. Let's hear something from Wenge Musica Maisonmère, from an older CD of theirs. It's newer music than compared to what we've been listening to, called Taran Azamine. We're going to hear a song off of this one, their version of the older Wenge Musica Bese Beje 4x4 song, Pedeje Makambo.
Yo ka eme makanda na Olivier Amis. Désormais on fera tout avec modération. Alexe kanda wabo Najikune kuni kanda wetu Bana betu kanda mupomba wetu Bonso bila kalamba mukenga ni mwamba kutu Bongo wa mukenji ni mwanya kalungu Kamu inansa puni mfuamba lwabo Chikele chumwabo ni mupuna mushike Chaba mbumba ni kalamba kwa munda Ulunda wa mwamba kulubi kulunye Kubala umwe kujibala bie Luke mwaba kubafumu wa kwetu Anyuka bilolo ni kapiha kamba Ufulu wabena mkanga ni chitebo mande Najikuwa kani kanda wabo Najikune kuni kanda wetu Bana betu kanda mpomba wetu Bonso bila kalamba mkenga ni mwamba kutu Bongo wa mkendi ni mwanya kalungu Kamu inansa puni mfuamba lwabu
kote bayagoto Giba jagule na mwibila sambo Oye kanyaga nekamo sebele
Energy before you get that first cup of coffee? The Breakfast Blend can help with that. Tune in every morning, Monday through Friday, so you can get that extra boost. You know you want to. Listen to Breakfast Blend from 6 a.m. in the a.m. on WRIR. Yeah, you can thank me later.
Each digit makes a tone.
And that last track was Shalamwana from one of the two Mamu National volumes that she put out back in 2005, something like that, 2005, I think it was. Let's see, that the song we heard off of that one was Alex Mupomda. Before that, we heard from Odito Real from her CD Odito, which came out as a DVD like out in 2005, then was reissued as a CD in 2013. That we heard the song called Dualité, and before that we heard from Wenge Musica Maisonmère from the CD Terran Azimine. We heard the song called PDG Macambo. Support for WRIR comes from Union Market. a neighborhood grocery and eatery in Union Hill. Union Market features soup, salads, and sandwiches, plus craft ales and cider on tap in a casual environment with patio seating. Union Market is at 2306 Jefferson Avenue. Menus and more are on the web at unionmarketrva.com. And in case you didn't know, our track list is at www.wrir.org. You can follow along, see something you like, send us a comment. We'll play some more next time. All right, let's hear another request. This is for a song called La Flor Betoco from Papa Wemba, King Kester Emenea, and Viva la Musica. Here we go.
Bale moko na suka mokili Na yebye sanga moko isanga kombo Na tindeli yo maloba na mikanda Zondi selange ano na yeba mama Sokyo kukiko linganga ata mara moko Leka koe ema banzo malekyo Kamwane tike utuse komona Yelongi na yo Yebisa papa Koebisa ka mama Nakoya nanda koli kamboya lipala Ata moko la bonane Nakoya beto koze la kangay Iriye le ison Ayo Koli nozali mwana mokepe na kitoko Na lulio na mote mama koe Aye Anga na ebe sanga moko na suka mokili Kombo na yebite Kombo nango na yebite Anga na ebe sanga moko na suka mokilio Kombo na yebite Kombo nango na yebite Melangai, waya wabo, mama na titie, awa na salie, mama, loko la esanga woyo yobo, ebale na ngwe komi koka ukaraka, mama na titie, tinde langai sango na yo, moli monangesu wa mwangu ya raka, mama na titie, Betoko e yo 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 Polino zali mwana moke pe na kitoko aye Betoko e yo 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 na lulio na mote mama koe mama Betoko e yo 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 Betoko e mama Betoko e yo 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 kutu 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 benge Oh mama, betoko na leli mona mo.
na morte pe na kitoko
aye aye
yo 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 na lulio na morte mama ko e mama
beta ko e yo 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 yo
beta ko e
ye
ye mama
beta ko e
yo 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 yo
beta ko e
ye ye mama
beta ko e
yo 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 kutu 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 benga oh mama
beta ko e
ye ye ye
maleli ye ye ye
monana mo
Saludos a Rafa Escobar, Atencia.
Mama, balobi na nga na kica lokola nga na koboya ekomeli na ngambo
ngai na lela mama ye ngai na lela papa bazangi sheki ya ngai moko maloba ya bato nzamba na zamba ekomi bana na ngai ekomi bana na ngai
Papa simbi bondoki, mama simbi mashata, kanandi biliwai, jeyo pana ya
Ngai na lela mama, ngai na lela papa, napasa kishengi ya ngai moko Maloba ya pato, zamba na zamba, eko mima na langa, eko mima na langa
Papa kata moto,
mama
kata la baka,
kasi
otuka motema, jeyo azali na kati
Ngai na lela mama, ngai na lela papa, napasa kishengi ya ngai moko Maloba ya pato, zamba na zamba, eko mipa na langa, eko mipa na langa
Pesi nzambe
adoni mwana mama
ndi pesi nzambe ndi mwai
ngai na lela mama ngai na lela papa napaza kishagia ngai moko maloba ya pato zamba na zamba eko mimba na langa eko mimba na langa
Makata lo bako, makata moto,
katika
motema, yazali na kati.
Bufa,
Anani, Mimi,
Papa kata lobaka, mama kata mote, otika mote ma, yo ala lina kati.
All right, that last track was the orchestra Yanga Yanga from a self-titled LP on the Path Marconi label that came out in 1977. We heard parts one and two of the song Toyaka Namokili. Before that, Kofi Olomide from a CD compilation on the Ingo Yarto label, songs from 78 and 79, Joli Ba La Joie. We heard the song called Jeo. Going to end up with a song called Charlotte from Dr. Nico and La African Fiesta Sukisa. See you again in 2 weeks. Stay tuned at 5 for the Motherland Influence.
Nabana mabel pena tele mama ben natuna lioni po aye bisanga makambo ya Charlotte na bandise ko kanisa mama musika na kolinga yenge Memeni na kwa banga monoko ekolenga maluba mpo ebima Eloko na kolingela yenge Fasa kotala demarche ya basantu maluba ya mungwa Mosika na kolinga yenge Memeni na kwa banga monoko ekolenga maluba mpo ebima Eloko na kolingela yenge Fasa kota la demarche ya basantu maluba ya mungwa Mosika na kolinga yenge Memeni na kobanga monoko ekolenga maluba mpo ebima Eloko na kolingela yenge Fasa kotala demarche ya basantu maluba ya mungwa Mia mia moto Nangapa mase kolingana Tuma omoninga inakangeni opana luka moeto silisa Moelinga na butu Kolo bina mateo keika tanda Kata seleka Kana yoto kende Mama Vya vya moto Yangafa mase kolingana Kuma omoninga inakangeli okanda Luka moeto sinisa Moe lingana butu Kolo bina mateo keika tanda Kata seleka Kana yoto kende Mama Kata seleka, kana yoto kende.